cimilada oo isbedesha ayaa waxaa loo sababeeyay dhibaato ka timid aadanaha, inkastoo ay jiraan kuwa rabaani ah. Kuwa uu aadanaha sababay waxaa ka mid ah jarista dhirta, warshada qiiqa hawada ku sii daaya, sunta kimikada ee dhulka lagu duuga, iyo arrimo kale oo badan. Marka la joogo Soomaaliya, dad badan ayaa u arka isbedelka cimilada la timid mid iska caadi ah. Digniinaha la bixiyo oo badan si dhaba looma qaato, taas oo sabab u ah fahan la'aanta jirta. Sadiiq Subeer Xasan oo wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada Koonfur Galbeed Soomaaliya u qaabilsan arrimaha teknikaalka ayaa sheegay inay bulshada gaarsiiyaan digniino.
Walaan suubiyaan assessment la sameeyay team waaga la soo wasaaradda team madrasa ee bulshadi IDB di ilaahay iyo host community la aray hin yani ya walaan suubiyaay awareness la suubiyaa si aan inku guuraan mas aan ku gaashaan madan yani isbedelka imilada gaar ahaan isbedelka imilada dadkan uma qasaayaan laakiin walaal aray inta badan meelo boxle ee mas meelo tooga ah ya ku guura yani ku dheerada meelo bi mareen ee ku guura leey saas dartay markan si yani lan suubi aliya warning lan suubi yani sidii lan ku gaasha madalahay yani fatahadada soo kala xogta uu bulshada wadaagaan ee waleyb waahe kulay fatahada dhiyaaso bulshada walil fadayeen bulshada fuujignaada awara horta hoble ar isbedel cimilo hoble ar waleyb wa floating lem ee dadad lem yani walaha galaas isbedel cimilo horta wali aha horta maareen waleyb wa masibo rabani ah markan tii hadda fatahada oo kale yadan droughtiga markii la arlo ku hadalow mas yaan abaarto markii lagu hadalo wali boo dadka horta madoono wali boo abaaro ku sheegadaan de magaje madoono wali boo ku sheegadaan fatahad markan soo yaani fatahadasna lagu baaqada oo lagu badbaada abaartasna lagu badbaada yaani inta badan wali soo biyaana wali arow deforestation ama reforestation wali arow ya soo biyaana yaani wali ku wada intii dhir badan beer.